Kun Washington DC raka darbu sagale America sagantafan oromoti. Bakkaran hordofaa jirtan maratti nageenyi keenya sahagawu hordoftoota keenya guyyaan har'aa wixata adoolessa 24 bara 2023 attamoolsan hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kan isin affeeru keessumeessituu keessanadhaan turre horaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhaabbati mirga namoomaa kan Human Rights Watch aangawoota adda bilisummaa Oromoo torba ka mootummaan seeraan ala hidhe jedhe akka hiiku gaafate. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Finfinneetti dippiloomaatii Chaayinaa wajjin wal gahan. Kasanbata dabre jalqabame torbantu qofitti fufu feestivaalii ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Ospaanaa ilaalchisuudhaan kan qindeessan qophii ispoortii har'aa keessatti dhiyaata. Kanneenis gabaasaalee kan biroo har'aaf qindaa'e akka hordoftan isin affeera amma gara oduutti dabarra.
Attam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu wixataa har'aa waliin aan jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Amaaraa godinoota walloo lamaan jechuunis magaalota Waldiyaa fi makaana Salaam keessatti dilbata kaleessaa jechuunis adoolessa 23 bara 2023 humnoota nageenyaa fi gareewwan seeraan ala hidhatan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen yoo xiqqaate namoonni sadii du'uu namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Doktorri hospitaala Waldiyaa ka godina Walloo Kaabaa maqaan isaanii akka ifan baane gaafatan akka jedhanitti sanbata darbeerraa eegalee namoonni nagaa fi miseensonni humnootii nageenyaa hospitaala seenanii jiru. Gama biraatiin godina Walloo Kibbaa magaalaa makaana Salaam keessatti namni tokko ajjeefamuu maddeen hospitaalaa ibsanii jiran. Mootummaan gareewwan seeraan ala hidhatan hiikkachiisuuf akkasumas miseensota humnoota addaa naannoo sanaa caasaa nageenya adda addaa ka biyyattii keessatti makuuf murteessuu isaa sana hordofuudhaan haalli nageenyaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessaa hammaatee jira jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa kan paartii kommunistii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, lachuu tumsa biyyoota lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru jaallanne.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed jimaata darbe magaalaa Finfinnee keessatti daayirektara waajjira koomishinii dhimma alaa ka paartii kommunistii Chaayinaa Waang Yi waliin kan wal argan yoo ta'u, gamlachuu tumsa biyyootii lamaanii guddisuudhaaf waadaa galaniiru. Miseensa biiroo siyaasa koree giddugaleessa paartii kommunistii Chaayinaa ka ta'an Waang walgayii 18ffaa gorsitoota nageenya biyyoolessaa fi bakka bu'oota olaanaa kan nageenyaa gurmuu biyyootii BRICS jedhamanii Afrikaa kibbaa keessatti walgayii gaggeeffamutti imalaatu jiranii Itoophiyaa daawwatan. Itoophiyaan yeroo rakkoo ishee mudatetti deeggarsa cimaa Chaayinaan gooteef yoomiyyuu kan hin dagatamne ta'uu kan hubachiisan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Chaayinaan michuu guddaa fi amanamtuudha jedhaniiru. Itoophiyaan yaada misoomaa fi muuxannoo Chaayinaarraa barachuun qonnaa fi guddina dinagdee saffisaan of danda'uuf karoora jiru galmaan ga'uuf misooma magariisaa fi itti fufiinsa qabu dagaagsuuf fedhii qabdi jedhaniiru. Waang gama isaaniin Itoophiyaan biyya Afrikaa guddittii dhiibbaa barbaachisu qabdudha jedhan. Chaayinaa fi Itoophiyaan akka michuu tumsa tarsiimoo bal'aa ta'etti kaayyoo fi hawwii waloo kan qaban yoo ta'u, bu'uuraalee kan akka sagantaa Chaayinaa biyyoota Eeshiyaa fi Afrikaa waliin wal argisiisuuf gootuuf akkasumas ijaarsa daandii fi fooramii tumsa Chaayinaa fi Afrikaa jalatti tumsa bu'a qabeessa ta'e gaggeessuun barbaachisaa akka ta'e Waang ibsaniiru. Aangawaan Chaayinaa kun jimaata darbe itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliinis wal arganii jiran.
Gargaarsi midhaan nyaataa ugguramee jiru uummata gargaarsi nyaataa akkaan isa barbaachisu hedduu kan naannoo Tigraay keessa miidheera jechuudhaan bulchiinsa yeroo fi ka Tigraay beeksisee jira. Komishina qindeessa yeroo balaatti hoogganaan kutaa dursee akeekkachiisu Gabra Egzaabeer Arraagaa'u VOF akka himanitti har'a ijoolleen umriin isaanii waggaa shanii gad jiran amma sababa hanqina nyaataan du'aa jiru jedhan. ኮሚሽነን ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ድል በተከለይ ሳይብ ሰባሴን ሞቱማ አፍቃሙቲን ገርጋር ሰና ሞማ ገርጋር ሰሃተ ተማበርባች ሱካን ኡመታ ሚጣን ረጋይ የሮን አከ ኢሰደቀቡ ጋፈቴ ጅራ ገርጋር ሰኩን አደጭቱን ኡመታ ድሩ ሚጣሜ ጅሩራን ኢባ ሀማ ጌስ ሳጅራ ኮሚሽነቺ ጆሌን ሙሪሻን ገድጅራኒፍ ማንጉዶኒ አካን ሚደሙሳኒፍ ሀንቅንኛታ ኩንሞ ዶይት ሱንደንደ አሙ ደቀፍሲ ሳጀቹራን ኮሚሽነቺ ቤክስ ሴጅራ ገራው ዱታኑ ተናጨኑ ሞብልቺን ስናኖ ጋምቤላቲ ወል ኢብዴ ሰባፍ ሰብለሞተ ግዱት ትፉፈጅሩን ለሞን ሄዱን አጄፈሙ ኮሚሽነል ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኢፍስ ድል በተከለይሳን ቤክስ ሴጅራ
ኢፍስ ኮሚሽነ ቻከጀዱት ቆራኖ ጂኦ ተላማንደር በንራ ኤገሌ ገገሳቱረን ሄዱን አጄፈማኒ አከሱመስ ቄሳኒ ራቡቀው ሳኒ ምርከኔ ሴጅራ ከነመለስ ናኖ ተኮ ተኮት ሰበውል ትቡይን ሰውመም ጋንዶን ጉቱን ጉበተኒሩ ቀበኝ ሳመም ካምበር በዳይ ረጀቹዳን ኢፍሴጅራ ኮሚሽን ኩንገሩ ለኮሰነ ሞታጄ ፈመኒፍ ቡቃን አከሱመስ ባይነ ቀበኛ በርበዳይ ኢፈንጎኔ ኢፍሲበይኩን አከጀዱት ገሬዋን ሂደታን ከንሰበ አኞዋ ኪፍኑዌ አከሱመስ ገሬዋን ሂደታን ከሞራ በቀቶ ተከሳፊ ሱዳን ትባራ ታን ወልት ቡይን ሰከነ ከሰትር ማተኒሩ ኢታና ኮሚሽነር ሮላና ካን ኮሚሽነር ምርገና ሞማ ኢትዮጵያ ኦብራኬ መሰለ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከ ኢፍሰኒቲ ናኖ ጋምቤላ ከሰት ነገኘ ልቡ ኤረት ወርገምሲሱፍ ወልአብዴ ሰባፍ ሰብለሞ ተለማን ግዱጁ ፉርማታ ዋራ በርባደ ጀቹሳኒ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ገባሴ ጅራ
ኦፎሬጋን ዊጣታራ ገነማ አካዳሚ ወራና ጃሌ ሲያድ ከን ሞቅዲሾ ከሰብ ኡፈታ ኡካአን ጉተሜ ኡፈቴ ዶይን ሰደቀፍሲ ሴን ሉቡን ነሞታ ሄዱ ደርቡሳ መደን ሂማኔጀር
ወጀቶኒ ወራና ታአን ጭሬኛቹ ዳፍ ሂሪረኒ ሶጅረኒ ባላከን ረጥቂያ ፈቴ ጌሲሴ ቆንዳለ ወራና ተኮ ኢፈት ሚዲያት ዱበቹ ሃየማ ዋኒን ቀምኔ ጀቻ እኙማን ኳከን ኢፍሰምን ጀቹን ጋፈተን አከጀደኒት ሀሌላ ከናዮ ጥቃት ሎልቶተ ዲግደም አካጀፈመን ኩርኖታን ከነለካመን ሞ መዳው ሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ ነሞተ መዳን ከሳ ሙራስኒ ሚዳሉቡ ሶዳቺ ሱረገ ረስጀደን ገሬኒ ደቶታ አልሻባብ ሀሌላ ከናብ በተሉ መት ትጋፈተሙ ማፉደቴረ ገሬን ኩን ኢፍሰ ካራ ቴሌግራሚን ከነን ናምኒ ኦፍ ወሬገ ሎልቶተ ከነረጥ ይፈቴ አከቱረሂሜ አልሻባብ ኦይንስኩን ሎልቶተ ተርባተሚ ሰዲ አጄሴ ዲበቶኮፍ ዲግደሚ አፍራሞ መዳው ካኒ መታውስ ኦዴፈኑንኩን መዴወለ ባብራምር ካኒ ነርገነ ነምኒ በላ ከነጌሲሴ ኡፈተ ወራና ኡፈተ አከቱሬ ቆንዳልኩን ዱበተኒሩ
ጥያር ሲቪሎታ ድልበተከለሳ ሱዳን ባሃቴ ሰትኩፌ ሎልቶተ አፍር ደበለቴ ሉቡና ሞተ ሰገሊ ጋላፈቹ ወራኒ ቤክሰሴጅራ
ባላጣያረ አንቶኖቭ ሙደቴ ከነራ ዳይሚቶ ኮሉቡን ሀፉሳ ሁምኒ ወራና ቤክሲሴጅራ ባላንኩን ከሙደት የሮ ሱዳኒ ሁምኖ ተደገሰ ሰፍሳ ግዱት ወለብደንጀል ቀበም ጉዮተ ዲበቶ ኮጉቴቲ ሎልኩኒስ ለሚለ ሱዳን ሚሊዮና ለካመን አከዴሰን ድርቅሲሴራ ሱዳን ከሰጥ ወራን ጉዮተ ዲበቶ ኮጉቴኩን ሉቡና ማፊ ቡራ ለሚሶ ማረት ሚጣሃማ ጌሲሴራ ገሩ ገረፉ ለዱራት ከነጫላ ሀማቾ ጅራጀቹዳን ሱዳኒት ዳይሬክተር ካውንስሊ በቀጥታ ኖርዌይ ዊሊያም ካርተር ዳበተ ኦዱ አሶሲየትድ ፕሬስ ፊማኒሩ ናኖ ሰነጉቱ በለሱፍ ጫራቀ በከጀደንሞ ሱዳኒት ዳይሬክተር ዳበተ ገርጋስ ሰደርካ ዱኛ ኬር ኢንተርናሽናል ዴቪድ ማክዶናልድ ትሮን
አባንም ርጎተነ ሞማ ፋልሙ ሂማን ራይትስ ዋች አንገወተ አደብዲስማ ኦሮሞ ተርባ ከፖሊሲን ኦሮሚያ ወጅረ ፖሊሲ መጋላ ቡራዩት ሴራን አለ ወንጎታ ፊ ኤጅሩ ጀር አከሞቱማ ሂኩ ጋፈቴጅራ ሂማን ራይትስ ዋች ቲ ታንቱን ወጅረ ደሜ አፍሪካ ላቲሻ ባደር ለሞንኩን ኤርጋ ማነሙርቲቲ ያተኒ ኤጋ የከራ ብልሳ ጀደመኒ ቦድ ሃንገዮና ይልአጅሩ ካናኒስ ዲቤ ፈያፍ ሳጥ ለማኒ ጅሩ ጀአን ጀቹራን ቪኦኤ ሂማኒጅራን አብቋቶን ነሞተ ከናቱ ሊባይሳ ፈለነሞተ ከናፍ በርባዱፍ ሂመተዋጅራ ለሞቱማት የነ ዴቪድ አምኔጀሩ ኢማከነረት ቃሙ ሞቱማራ ዴቪ አርገቹፍ ያለ አንጋማት ምልኮፍ ነይ ገልሞ ዳዊት ደበለ ተቀበ
ibsahi marais wacharra ke satti kaneraman angauta adablisuma oromo torba kaner gabar kumalama damas hidajiru jedamanida abdi ragasa dawit abdeta lemi benya mikael boran kenisa ayana gadawul jirra fi gadagabisa yero garagara manni murti blisa ajichalle kisus policin oromia garu yakkamale wagota fide wanjiru fi amas motumman etiopia sirna qabi yetifo yesu qabaje lejira himarais wach Atesha Bader, Tiantu Wajra Demi Afrika kan Human Rights Watch VOF, namunne kun himatamali agasir aturun, Sera Ethiopia TV, Sera Idla Dunya, Kansar Beje Tijirti.
Well, basically, what we looked into was the situation of these seven individuals, some of whom have now been in detention for 3 years.
Akal jettila Etishan. Kanuti gabasa kan anilalle, namut torban, ganna sadindarban kana hidama ilalchiseti. Hidani saani kanjabe, watabajji kumala mavidama raiga leti. Ega kanuti kesa ratiti yefanne, mirga aka argachu namuta kana adura sarba matureda. Imanni namuta kana addadeta usi, wanni ubatamumale, namuta kana manni murti akkala kefaman ajijijira. Kanaf mutumman sira ratundae, namuta kana lakisukawa. Kamadron, namuta kana kesa, rakum faya kanisamuda telle wanjira nevi, angawonni biyati atataman, warra kana lakisuka buje tejirti. Abani Human Rights Watch ibsasa keessatti ammas qaama seera eegdotamootummaa namoota yakkamale jumlaadhaan to'annoo jala oolchaa akka jiran siyaasa dorgecha si himanni namoota irratti dhiyaataa jiraachuullee eere mootummaan sirna haqaa biyyattii fooyyessuu bara 2018 musii hagayoon agaruu rakkichi kun bakkuma jira jedhee jira.
I mean, we saw a period in the first months of the Abiy government around, obviously, as everyone will recall, the ongoing massive release of political detainees at the time.
Akazia Tilaitisha Namas. Ala Abiy Ahmed Angokabate, Namoni da Turan Edun, Lakifamani Turan. Olay Tumbulin, Barakumalama Fuda Sagali Kasut, Nano Rumia Kesumali Ta Rumiati, Lola Tigraioli Wolkabates, Alatoni Tigrai Sedun, Hidamun Mudate Ture. Achis Nano Amarat, Deenya Kana, Hidam Bayin and Baba Latejira, Kana Barakumalama Fuda Sagali Kase, Wantinutical Mesa Rufne, Amasna Moni Dim Shashani Damuni Tufusati, Araskan Gajiru, Namoni Edun Sera Malahid Ajira Chu, Darbesa Katati Angota Kanara Arganuti, Mani Murti Blisa Sinjerule, Namni Ethiopia Kesati, Blisa Tawli Sumala Kanjeru Rajichun, Dubati. Obutuli Baisa, Abukato Angota Adablisuma Oromo, Burayu Wajira Policy Dajiraniti.
Halisan Rajirani, Otumanjara Kana Bajeta, Toko Yunkabu, Nyatas in Esufi, Wayas in Esufi, Antin Esu. One tasanke sabulan kofa mana hidasana kofa jejura kana kuna moni kun mana yalas motumani yalchisan jiru nyata sargachan jirani waya sargachan jirani kana namotu madaviti toleti amadan degar gara jejura kesumati namoni kun yero mana hidagalan fayyaturani mana hidasana kesati lukubad dadatis matilamani rakku hama kesadakan jirani maka daulaf kesumati kandasa yana rakod be buddar rakan jiru hundi sani namin lukup san jiru mana woni kun hundi sani oto gaddi famanille namot milan de manille kilometer to pagaga churan dani mi jetto le dalat tala manni murti bilisa tinjede kan di abana langa namota kana wanti himachi sun jiru jede tala no kenne kana bakino tin dakin jiru prime minister office ni fulan no de no rade bise jira wori kan garu fulatani to macalli jeda Amma gairga iyanni kun gale almost gara jaja olta bifajar summa fakkatu nis namote itti ergine jira garu namni waayee dhuma jarota kanarutti kaasina kan sinjeru malle sababa kanaaf kana waan taaniif namni sinjeru tokko iyyuu jiru keessumaa dhimma kanatti gaafatamummaa kan qabu ministara haqaatiif barreeffama an galchine isin waamna isinitti himna jedhanii iyyanna keenya fudhatanii achuma lafa kaanitti dhiisa.
Atisha Bader, Tantu Wajra Demi Afrika kan Human Rights Watch dabalate, dabbele mirgota namuma palman kanisi, imma angawta dabbilisumma oromo kanamotu maga fatanusi, devi nerganne jette jirti. Imma kanarattu wajrale ferrala fi nanno oromia kanina kamnister haka, biro communicationi motumma ferrala fi nanno oromia, akkasumas komishini polisi oromia ra devi argachu fialus imilkofne. Garuka nandura obugeta chuza amrat, itigafata mambiro klastera na gafi ya ka ormea, sagale Amerika dimana mota kana akazira nituran.
ganamni karad datin yakkan ni dama yakkan shakkame ro hidamu galmen sayro gabaat kulkulay kamana mustidi hatu jira galmen sayro era kampulas jirata adadu makanan kan sayro jela turan injuru jechu nanalak nanni akuma tamma kaftemo galme tokkon lisabaw danda galme adda kambar badamo jiratemo policing kulkulay se kanne sta hatu tikalas kamini sote kamin nanni bagan sirri turate kulkulay yero sayra tiranta e kisetti mana mustidi hate Iran wan misir jadi hujir ulu terjira tak kan jitu cendana kakan kenya kisiru kanaf di negara puyin sesuatu haka elan desun rumah teraku kanata ini tu kali elan.
Wata baju darbes komisi mergota nama mai Ethiopia ala anggota abah itu ajaran ikana gagis tota nanu cawalin mari gagis sufak kejuru dubba cunsa niare tama. Gabas segala Amerika kalmu dait ada marra.
Kunas Washington DC rakarwarbu sagale Amerika sagantafan oromoti amma dabaren kakopi sportiti. Festivalin sporti oromo Amerika kaba sambatat engada adole sadik dami lamarra jal kabe hamma sambatat ufu adole sadik dami sagal baraku malama abdik dami sadit as United States kuta Maryland nanno Washington DC tike gefa majra. Festivalichi adaf arti dabalate agar sisa wanif gurgurta adda adda kanufke saak abu. Kara sporti tim mal malak tike gefa majru bafak adu moroda dirre taba wanit tike gefa manitar gamuran. Kende saata tewan osfana barana obbo Abdulaziz Tolola haso sisun gabasi kendese kunoti.
Festival in sporti oromo kani kaba Amerika. Erga jalkaba me waggadi dami torba asin. Oromota Amerika kaba chesa jiran biratim. Taate wagga waggad ani ega muda. Barana si as United States kuta Marylandi. Konya yokin county Montgomery. Manabarumsa olana bele jeda mukesati. Taasifa majira. Sambata deng gaddati jalkabeen. Torban kana keessatti taatewwan ispoortii adda addaatu deema. Taatewwan aadaatii fi aartiillee ni jiru. Garuu sagantaa kanaa fi kan irratti xiyyeeffannu ispoortiidha. Obbo Abdulrazaaq Tololaa qindeessaa taatewwan Osfaana Baranaati. Waa'ee akaakuuwwan ispoortii irratti hirmaatamanu gareewwan meeqaa akka hirmaachaa jiranuu fi eessaa eessaa akka dhufan akka nutti himanu asoksiifnee jirra.
Sporti ni barana wasadi kesa kaba sporti sakara hin kaba which is you know the main ektarmo basketball hin kaba figing silema bibikela legacy figing silengira sun kara board ratti guyan kara dura naw sugona wonni sadin kunene bayetu ko torbakar
me malif baruma barana sporti dum kana sadan tujira malif de dabalun danda amne kafu amma kubba har kafa le kubba tababirati dabalun malif danda am
Aka karora titi osfana ni, you know, wabae kaba, kanamo godu fi grassroots rata waske sati dalagu si barbajisa. Aka osfana titi hawaske sati maali nuni dalagamu ni rejiru wanjira mukesa, aka karora titi wanka ya wanakana kana tukesa jira. Kanafi, gradually wanakana kun hapen tayatini nema, fakenda fi basketbolin, osfana, aka osfana titi kompese himbegu. Kanandura yero duratif, aka osfana titi basketboli duran support. Portugal male akos fanati to ni kompetisione to progero con amma yero awalati yero durati goname kara duramo sporti adada erati double of demna kunimo ka karora tete it's gradually gudata to mande majachi babale tene
tole kubba milai e taba akaku taba gare bayen ke tatti irmatuda barana gare amam to irati irmata me kana rat
division b ke satti tema kulajatu rat irmata division b ke samo kuda sadi ako legal atiti karati ma di jami sagale tu barana sirati irmata jecho so every year you know ganna hundayu dabalatini dema fakkenda fi norway ra yero durati fa australia europe ra norway ra tirmate canada yo la lati balama tu barana ra tirmate australia yero dura indus ne janani tene ne programa to kutoko no jeni share goda trani finally ora i want madadatin ra tirmachu dan denne ballatatu madde osfanan ballatatu madde wacce
amma ga Norway barana irmadera Australian barana dufani rumo akam
barana
e gajari barana dufne amma America kaba ke sarle bay baballacha de mati jira taba gare taba mo kanafio wandi osfanan kafalu jira
osfanani division 1 division 2 division f division b yes trophy ni jira akamallaka titlemo haga kuma kunani yero kamo e kenamo indanda yero to kutoko gadi bolle indanda yero to kutoko olbe bolle indanda division b le akasmatte so watu jira yecho akalma jande setini no likavetini ne dorgon siso
dumaratti osfana barana kanisa baradar beti saka accanuti wajin wanti addagodo jira kanjetan
wanni addagodo to kofa yero hawasni ke na COVID in Duba 2021 what do pay wani alame all namne walgaitin bae to ko ya wana dadda tratir matetin bae to ko gamade dambe ganda dabrelle akasuma ani wonne to ko akana to ko titi wonne lalatin jiru malen osfanan ganda gandan dawalatin inde especially Minnesota tiro bae dalaga ma amene amene yero bae osfanan Minnesota kesat kadim Minnesota kesa bae tri magala dadda kesatti osfanan yogo namu namni bae to ko sodada to ko fa financially lama famo namni bae ndu fere tinir ma to jala yo khabarana ilallumo opening ceremony yo kargi tanta bae bae to ko bae to ko wan expecting go ne chalate kanafi wanda dagolo to ko fa magala Minnesota kesa bae tinin magala DC kan kesa goramun wan gudda to ko kano yo gambacho to ko yecho kalera jalka bae tinin kalamata mo every year yero wana dallati madalla kamna mafakkenna fi samaro fi hada no jalametin sul bankana kesa wana dadda hawasna kamiya da chudandaya akamittimo wan dabrera mo ya da tetinin mo karadura kamitti demu danda wa baye to sketsa tidema kalafi ganna hunda hero hunda on muharatu umam yechu barbadetin
dorgommi won kubba milam sambata jalkabeti kan tasifa majiran divisioni okan kutala matti qodamani dilbata kalesa divisioni tokofa yokin akesa garen risa oromia fi garen tokuma ofi bay area tabatani risan saddeti fi 0 dani mo ejira madiwala bu diredowa sadifi tokon moy divisioni lamfa yokin bakesa garen toronto oromia gare abdiboru sadif 0 dan garen kero dalasi gare michu sabam lamaf 0 dani yemumo u garen oromo kalgari tv garen chaya oromo norway lamafi lamani walkitabani kuni akafakiti kamfudanneda dorgommi wan guya harasi ittifufani jiru amma guya tumura sambata adoleta diddami sagaletti ittifuf gabasni sporti ke nya kanarra kanuma fayata
amma mo gara qopi torbani tcena amerikaf ummatashe uta united states san diego ke satti gege fama khajuru agar cc ada kan kitaba bacho ratu hunda iratti tatolen hollywood kannen hokkar hojid abin sarajran ratti nirmanne gabata jenia dolut qopi amerikaf ummatashe kan rafqinde sene jira kunoti agar sisi be kaman kan united states ke satt jal qamamef yero amma biyota addunya heddu walge kan comic con jedu ya ikitabu ta baqo kan adawun addada filmi agar sisi televizionaf tabo ta video of kan kana fakkatan ke satt mulatan rat fulefatu kan barku malamaf digdemi sadi kuta united states san diego ke satt jal qamamejra kunis studio filmi itagar sisan yokan tatole be kamon rat kan argaman miti hermatonni hangi tokko akajedanitti tatolin hollywood yero amma o karawji dabu rajranif barresitonni comic con kan barakuma lamaf digdemi sadi studio filmi gurguddof tatole bekamodan alatti san diego kesatti gegge famejeran hermatonni tokko tokko ho karri tatolef barresito to hollywood saganticha rattargamud abun kitabota baqof agarsisawan ada mulatan kun gara hunde sani takade bi anif qarra kenne jedu san diego ya i comic con jedu
yaa'i aadaan beekama barreessitootaaf taatolee akkasumas taatoleef deeggartoota baacoo isaan barreessaniif fiilmiiwwan isaan qopheessan walitti fide. Taatolee fiilmii beekamuuf istuudiyoon fiilmii Yuunaayitid Isteetsi gurguddoon sagantaa kanarratti. Hin hirmaanne sun garuu taatolee kitaaba baacoo fiilmii huccuu aadaa uffatamee dhiyaatan hambisuu hin dandeenye.
I'm 62 years old. That's why I say at any age, it's never too late. We all want to enjoy life, and what better way to do it?
Judge cosplay jedhu kan dhufe huccuu aadaaf agarsiisa jedhurraa yoo ta'u nam fakkii tokko bakka bu'uuf huccuu aadaa uffachuudhaan kan agarsiisamu. Bara kana tuuta yaa'ii Comic Con jedhu keessa seenuuf akka nam fakkii Wonder Woman yookaan dubartii goota taate tokkottan uffadhee jedhan. Patricia Burns gadamojii humna galaanaati. Kitaaba baacoo Marvel Comics jedhu keessatti nam fakkii Black Widow jedhu bakka bu'uudhaan taphatan.
I looked through the catalog of Barbie, and this is actually from Barbie 1985 as astronaut Barbie. She did exist, and so that's why I picked her.
Ani umurin ko gajata milama. Kanafani kan umuri inni kamu wan sirra darbu hin qabu kanan jedhuuf martinuun keenya jireenyatti gammaduu barbaanna. Malli gaariin kan kanatti gochuu danda'amu ofii kee of haaressuudhaani. Kan nama daangessu maali? Nutu of daangessa. Nama kamiyyuu sanyii kamiinuu haa ta'u ofii ofii argachuun barbaachisaadha jedheen namatti maa jedhan. Ashley Lawrenceef Keith Foster immoo fiilmii Barbie jedhuuf kabajaa qaban mul'isuuf jechuun huccuu warri hawaarra dhaqan uffatan uffachuun agarsiisan.
It definitely took the wind out of the sails a little bit, but one of the cool things that's coming from that is we're getting back to our roots.
Kataloogii yookaan barruu Barbie jedhuun ilaale. Kun fiilmii Barbie kan bara 1985 irraa fuudhame. Sunis Barbie ishee astronaatii yookaan gara hawaa dhaqxe bakka bu'a dhuguma jirti turte. Kanaafan isa filadhe jedhan. Injinara odeeffannoo teeknoolojiif taatoo Superman jedhamu kan ta'an Chris Perry akka jedhanitti taatoleen Hollywood agarsiisa bara kanaarraa hafuun fiilmiiwwan kitaabota baacoo irratti hundaa'an kan yaa'ii baranaaf bakka ga'aa kenne. Chris akka jedhanitti kun immoo waa'een kitaaba baacoo irratti hundaa'e daran iddoo akka argatu aadaa beekamaan kan akka agarsiisa televiziyoonaa bakkatti akka deebi'uuf carraa kennee jira jedhan. Yaa'ii kana irratti kanneen hirmaatan kitaabota baacoo hedduu argataniiru. Innaa kanas barruulee baacoo namoota dhiyeessan 500 ol meeshaalee aadaa adda addaa beekamoo tapha viidiyoof barruulee aartiif hojii aartii baacoo bakka adda addaa akka beekamu gochuu irratti akka mari'ataniif carraa kenneefii jira. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii buutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@vonews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaa gama feesbuukiin facebook.com/voaafaanoromoo tiwiitarii fi inistagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii. Pirodiisariin keenya Nagisuu Taammiree Gulaalaa viidiyoo Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessite Tigist Gammee qophii har'a kan keessummees Anxuu Dibee Horaatii
kopi boritin ulit sa debina, nadatubula.